Tá.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Tumaze hafi umwaka tuva ku kibazo cy'impunzi z'abarundi. Uyu munsi ntituvuga abahunga, turavuga abasuhuka ariko sabarundi ahubwo n'abanyarwanda mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda. Turaha ijambo umunyamakuru Eric Bagirubusa w'ijwi rya Amerika mu Rwanda watembeye muri ako karere. Eric, ijambo ni ryawe.
Mwaramukanye amahoro abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Aho mu ntara y'Iburasirazuba haravugwa amapfu mu mirenge itandukanye irimo Mwiri, Rwimiyaga, Karangazi, Musheri, Rwinkwavu n'ahandi. Twagendeye umurenge wa Musheri Nyagatare ukora ku gihugu cya Uganda izuba ryatangiye gucana mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2015 kugeza mu mpera zawo. Muri uwo murenge ho nyine haravugwa byibura imiryango isaga 40 yamaze gusuhukira muri Uganda, kuburyo nabo tarasuhuka benshi barya bavuye gucincura muri Uganda. Dusangira ijambo yahisemo kubatambagiza bimwe mu bice by'uwo murenge turebe uko ikibazo cyifashe. Turaza kumva kandi ikinzego z'ubutegetsi zitandukanye zivuga kuri iki kibazo ndetse n'ingamba. Muri kumwe na Erika Bagirubusa, reka dutangire dusura amazu y'abasuhutse.
Ngo ni kwande?
Aha ngaha ni ku kwa Gaspari.
Turabona harafunze hameze nk'itongo kubera iki?
Itongo. Ni impamvu ni ikibazo cy'inzara. Ntabwo bagurishije n'ubuhara cyari iwabo. Ni ukuvuga ngo baramutse babonye uburyo mbese nk'inangaha nk'imfashanyo bakaba babasha kubona nk'imbuto icyo kurya bahagaruka.
Bagiye hehe?
Bagiye Uganda. Iki gihugu cy'abaturanyi hakurya ngaha.
Kuva hano ujya Uganda hari igihe kingana iki?
Hari nk'ibirometero 14. Ubu ni kuvuga ngo mbese iyi nzu ni iye ariko yarayitaye kubera ikibazo cy'inzara.
Aha ninde?
Aha ngaha ni ku mukecuru Kamariza. Iyi ngufu urabona ko ntaho heruka gufunguramo reba ni na hasi nta muntu wakandagira mbese ntabwo nta muntu ubaye aha ngaha. Yarakinze aragenda. Ni umukecuru wabanaga n'abuzukuru babiri yaragiye nawe ubwo arabatwara bo baba Uganda. Gusa ariko ntabwo bagurishije
amashanyarazi nta kindi kibazo ahugeze abimura ahubwo ni ikibazo cy'umutekano wenda bagiye gushakisha.
Kuki abandi batagiye?
Abandi kutagenda ni gutyo gutyo, bamwe baragenda bakagaruka bagiye gupagasa bakajya gupagasa utwo bazanye bakagaburira abana.
Turagenda dutembera rero mu murenge wa Musheri mu karere ka Nyagatare, ahantu ubona ko basuhukiye muri Uganda nkuko abaturanyi bagenda batubwira. Urabona ko amazu nubwo hagiye harimo insinga z'amashanyarazi ariko ikibazo cy'inzara cyo ngo nticyabakundiye. Urabona ko amazu yagiye azana ibyatsi ku mpande. Turi n'umuturage rero
uye muri umurenge muri aka kagari ka Nyamiyonga umudugudu nishira impumu umurenge ni Musheri.
Iki kibazo cyatangiye ryari cyo kugira ngo bagenzi banyu bagende basohoka kubera inzara?
Ikibazo ni ikibazo cy'izuba cyahereye mu kwezi kwa kabiri kugeza n'uyu munsi. Nicyo kibazo dufite cy'izuba. Izuba ryavuye imyaka aribwo itangira kumera, noneho hagenda haboneka utujojo imyaka y'igihe haraguru igihe cyo guterera izuba rirakomeza, ubwo ntagira ikintu tubasha gufata. Mbese mu tugari tune dukikije Nyamiyonga aho havutse ikibazo cy'inzara cy'amapfa.
Abatarasohoka mubayeho mute?
Ni ukujya gupagasa muri Uganda mu buryo bwo kwihangana, gupagasa kwakohereza amafaranga 200,000 by'amashiringi, hanyuma ukaza kuguruvungishamo amanyarwanda ugashakishamo ibigori kugura umutugori ko gushakira abana b'ishuri igikoma n'amafaranga 600 y'amanyarwanda.
Aha ni ku mukecuru Tumusime, abanamo n'umuhungu we n'umukobwa. Uretse ko umukobwa yagiye ku ishuri ariko ubu busi baragiye abandi batoya barimo banabo baba Uganda. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni iwabo n'izisaha ntawigeze agurisha ngo ko uburyo mbese ikibazo dufite ni icyo kibazo.
Aha naho baragiye?
Aha naho baragiye.
Hari hatuye nde?
Ni Ngotanyi. N'abana yari afite abana 6 n'umudamu nawe
ndabona harabaye itongo
habaye itongo uno kuvanga nabo bagiye mu Uganda kubera icyo kibazo cy'inzara ngirango uritegereza ahangana mu gikoni nta muntu hagera ntaki ahubwo ejo haraje hase amayinzu senyuke kora ko nta bantu barimo ariko ikibazo ni ukubira ikibazo cy'amapfa yateye
hamaze nk'ameza ngahe ndabona ibyatsi byahise bimera
uyu nguyu yagiye kare kuko ntasambu yagiraga ariko akayajyaga yatisha mu baturage akashakisha imibereho yabasaruye nawe akagira ute akamana icyo kurya ariko noneho no kuvuga ngo naho yahingaga mu baturage yatishije amafara nabo bararumbije kubera ikibazo cy'izuba bibangombwa ko atorongera agenda ajya Uganda ariko ahangaha haracyariwe nta wigeze agurisha kuko nta wabona ubushobozi bwo kwagura kuko twese twarashonje twararumbije
muraho mama ikibazo cy'inzara cyagaragara nta cyane se
twararumbije kubera ikibazo cy'izuba
no kuvuga ngo murarya mute bigenda bite
no kujya Uganda niyo tujyaga gusaka nyine ubwo tukagana icyo turarira neza tugasubirayo gucogoca udashoboye kujyayo yibimukiyeyo nyine benshi cyane bagiyeyo ubwo natwe nibitunanira tuzajya kubayo kimwe nk'abandi turagendaga tugahengera nk'umuntu akaduhereza nk'inyumba tumufungo cyangwa akaduhereza ikiro cy'ibishyimbo gutyo mbese niko tubaye n'uyu watubereye mu nzu nyine kubera ko dushatse vuba nawe yarigendeye naha nyine baragiye noneho shirimo umubona benshi n'umuhepfo ni benshi bagiye mbona abenshi barimo nyine ni abacumbitse nabo basanzwemo barigendeye natwe kutagenda nyine ni ukubura itike yatugezanye
urabona ni umuntu wari wifashije n'izi saha inzu yarayitaye kubera ikibazo cy'inzara
ndabona inzu ahubwo yatangiye gusenyuka
yatangiye gusenyuka kubera ko yabuze umuntu wayijyamo mbese kenshi na kenshi nk'aba bashaka bakiri abasore turabifashisha kugira ngo bajye nko muri aya mazu ejo hatishamo ibisambo cyangwa se gutyo kugira ngo hatishamo ibisambo
ni ibiki ubwo wikoreye
ni udushyimbo ni ibiro birindwi nagiye nyigura kuri 400 kuko twarahinze birapfa ni ukujya gukora twakorera udufaranga tukajya kugura akabuto dukorera inaha ku bantu bari bagabwe nyine bifite abahinze mu gace kamwe twe twarahinze mu gace k'inaha Kanyamiyonga birapfa ubwo rero none tujya gukora tukajya guhaha mu bantu bagize ute bahinze mu kandi gace aho bejeje
Uganda ujyayo
Uganda tujyayo gupagasa gupagasa yo tukaza tukagura akabuto kuko inaha twarahinze biruma ubu turya ari uko tuvuye gushaka akazi kandi twarahinze pe ariko ibigori byarumye ibishyimbo biruma nta kintu twigeze tugeza mu rugo ubwo turya ari uko duhashye mbese ubu kuva mu gitondo sindana koza mu kanwa ntabwo ndarya rwose ubona agiye gukora n'uduhungure yampembye kandi ubundi habaga hariho imyumbati ibijumba tukarya tukihemba ariko kuva mu gitondo ntacyo rwose ntako tumeze nta kigenda ahubwo mwadufasha rwose ubona mukaduha akabuto umugabo wanjye ajya gushaka imibereho akajya kumpahira nanjye nkaca hino tugahuza undi yabakoze tukajya guhaha rwose ntako tumeze pe turya rimwe ku mugoroba umwe tukanaburara kwatubona tukarya ubwo twabibura nuko nk'uyu mudugudu barimo bagiye rwose uretse ko ntazi amazina yabo ariko kumva bamwe baragiye ariko impamvu bagiye ni impamvu y'inzara ni inzara rwose nta kindi kuko abantu barahingaga bikera byamara kwera bakarya batuje ariko abenshi ni inzara y'abakozemo rwose barahinze nta kintu abantu bigeze basaru ariko ni mu gace kamwe n'inahangaha niba ariho n'ubundi buce ntabwo nabimenya ariko inahangaha rwose ntako tumeze inzara itumereye nabi mudufashije rwose nk'abantu b'Imana mwadufasha niyo mwaduha akabuto rwose mukaturwana Imana yabaha umugisha
Vego pagasa? Vego pagasa?
Inanga ha mbumbuye.
Ntabwo ujya Uganda se?
Na Uganda tujya tunyarukira ariko ntabwo twagiye.
Umusaza wawe yagiye yo?
Ntawe ngira.
Umukecuru kuva hano ujya Uganda ntabwo bigutwaraye ngufu nyinshi.
Bintwara ingufu nyine kubera ko mbonye icyo kurya hafi ntaho najya ariko kubera ko umuntu aba adafite icyo kurya tujyayo nyine. Kubwo babare.
Ese abantu barasuhutse naha
baragiye abahari nibo bakeya abandi barigendeye
mwe muzagenda ryari se
turabona akafura kaguye turacya turi kugerageza ngo turebe ko twarwanya iyi nzara yatujemo
naho
yego
amakuru
ni meza
ko wifasha utya
none ngire nte
byagenze bite umuntu yavuga ko byagenze bite
ntavuga ko ari inzara none se yavuga ko ari ikintu itumba
itumba muri kukwese
none se ko nta musharuro twarahinze tumera nk'abihinze zibarira byatsa
twagiye tubona abantu bava mu Rwanda bajya guhaha Uganda ubundi bagasuhuka mwiko mutaragenda cyangwa ko mutajyayo
ubundi twewe ni ukubura amikoro yo kugira ngo uwe wajyayo ufite amikoro wagenda
murasaba iki
wadufasha wenda ko kavuga kari kugwa twagira tugahinga tugatera wenda hari igihe twazonye tugahembuka
imirimo yanyu umunsi ku wundi muri ibi bihe muvuga ko mushonje umuntu ashobora kuva mu gitondo yicaye akagera ku mugoroba kubera kuburyo akora
kubera nyine no kubura amikoro yo kugira ngo azabona n'akabuto ko guhinga cyangwa ngo barebe ubu n'uwo yahingira nka muturanyi we abone akabuto reka da
na n'ubu baracyagenda
cyane cyane ugeze hariya mu munani
wowe kutagenda
nge ndashaje kandi mfite imfubyi nta n'ubu basha nabona
ugenda ugize ikiyo kugenda
nk'umfite imfubyi ndikorera nk'umfite imfubyi enye ndikorera kugira ngo rero mbone uburyo bwo kwapakiza mbajyane ni ikibazo ngenda tuza gusanga ngasenga nkizera Imana yuko ari izatwesha
atanga ikibazo ati kuki abantu basuhuka biterwa n'iki noneho baramubwira bati ikibazo ni inzara nawe urabibona inzara igakomoka kuki ni wagiye agura nanone bakamugarurira kandi inzara igakomoka kuzuba nuko aravuga ngo nimba ari icyo kibazo rero ngo nzakirwanya ageze hati rero ngewe nta by'ubuntu bigihari ati kireka rimba akazi ku muhanda naho kazi karabuze
uremeza ko mwakoranye inama na executive w'umurenge
yarayikoze hano ahitwa mu munane hano
yarayikoze aravuga
ngo ariko bamagara ngo barumbije baje
ngo bandike abantu arangije aravuga ngo nta by'ubusaba igihari ngo bagiye gutanga umuhanda ngo bakore noneho ubu niwo bari bakinategereje ariko noneho wareba n'imikorere yo ku muhanda ugasanga ntihwitse urajya gukora ugakora ukwezi bataraguhemba ugashaka ibyo ukora n'ibyo ureka rwose n'ubu hariya na nekenze nitwakoze batari baduhera amafaranga ube benshi bari kuri mudusinde nk'utu bategereje imbuto barayibuze ngo bategereje amafaranga yacu na
abana bato nabo bazi ibyabaye mu murenge wa Musheri umva nk'abo bari mu kigero cy'imyaka 5
mu rugo baguhaye iki mu wari iki
ntacyo
wari murya kangahe ku munsi
rimwe
inzara ntiyakwishe
Wapi twaramenyeye
Waramenyereye kuva ryari
Yawe ni kuva kera
Kuva kera Nukuri se Mwana wowe wariye Wabwiriwe Wariye iki
Nacyo
Nariye mungure
Na wowe wariye Kubera iki
Ngoya kwishuri nsanga ntabyo kujya bihari
Ngo mwaramenyereye ngo kuva ryari
Ubu inzara yatangira
Yatangiye ryari
Ntabwo nzi itariki yatangiriye
Kumva ibi bisaba kumanuka ugaterera akajisho ibibaya byari byarahinzwemo imyaka ikaba yaratse kubera uruzuba
urabona nk'aho barimo bahinga urabona amasaka ubundi barayatema bakarambika hasi mbese urabona nk'aha reka duhagarare hano mbere kuri tere neza urabona nk'aha ngaha barimo barahinga gusa ntacyo bigeze basaruramo aha se ntureba iyi ni tere ifatika urabona hari ahantu bageze bagesetse
twibwiraga ngo ni wenda ni nk'inyoni zayariye
oya ntabwo ari inyoni rwose none se ntureba reba ihundo rizi nk'ahangaha uritegereza urabona nk'ahangaha uko amasaka yagiye byuze ute kwa mezi nta kintu kigeze kigeraho nta musaruro rero uko ni ahangaha twarumbije
biraboneka reka twongere dusohokemo
ahangaha bari barahinze ibishyimbo nk'uko ukuntu habaye ni ikinani gusa nta kintu kigeze gitoragurwaho nk'ubu njyewe ndanabashima cyane ni bo bwa mbere njyewe mbonye n'umuyobozi cyangwa se umunyamakuru ageze kuri tere nk'ahangaha
abandi bigenda bita abayobozi ntabwo baza kubasura
abayobozi baraza umuyobozi ushyika nk'ahangaha nibura ariko nabona kuzakaremesha inama na egizekitifu w'umurenge w'akagari yacaho gutyo nyine na infomesho ayima mbese ibi ngibi arabizi umuyobozi w'umurenge nawe arabizi ko ahangaha barumbije arabizi yaba ari uw'akagari kuko batanga amaraporo mushikaho
ubu mufite kizere cy'uko mbona bari kugenda bahinga mufite kizere cy'uko mushobora kuzohangira kweza
nyine urabona imvura na amahirwe n'uburyo guduteganya hoti igihe kirageze cy'imvura imvura iraguye ubonye akabuto kagiye gupagasa aricyo akagerageza kuba yagatera ni mbese ni amahirwe gukoreshwa kugira ngo ushike hagati akazuma izuba rigakomeza ariko ni ukuvuga ngo nta kundi byamera umuhinzi arashora ateganya ko imvura ishobora kuzakomeza nibura akazagira ikigaragara akazarya
ni hehe batanze ibiryo inaha
twumva ko mu ntara y'iburasirazuba hari batanze ngira ngo toni 800 ariko nta hantu nakubwira ngo ugenzi ngo iki gice kinini kimuri musheri waba warabahaye ibyo kurya nta hantu nzi
mama muturutse hese muvuye gupagasa muvuye uganda
ariko ntabwo turi gucura muri uyu murenge hari icyo kurya kibonetse ubwo bigeze gukora raporo y'abantu bashonje hanyuma baza kuvuga ko bari buze abazafata ibyo kurya ari abantu ngo bazakora ku
murahoze
muraho neza
muturutse he
duturutse hano mu murima
ni mu banyu
ni mwacu
mwe ntabwo mubayeho kubwo gupagasa
oya twahingaga mwacu aka ni akarima kanjye
mubayeho mute
twarahinze twararumbije nta kintu twagejeje imuhira ariko ubu turagerageza gukora
ntabwo mujya gupagasa ahandi
turashakisha ibyo turya bwacya tukajya mwacu
uganda mujya mujyayo
uganda tujya tugiye gusaka tukagaruka
gusaka mu kinyarwanda ni iki
guhaha
ubu se ufite udushyi wikoreye udushyi
ni udushyimbo nsaguyeho nateraga ubwo ejo ariko nzagaruka
kurya bimeze bite tumenyereye ko abanyarwanda barya kabiri ku munsi
turabibona tukabirya ariko iyo bitabonetse turihangana nabwo twagira dute se
mukaburara se
hari igihe tuburara kubera imibereho mibi nyine
uhuye n'umutegetsi wa musabike
namusaba inkunga y'uko nabaho akampereza icyo kurya
hano ko hari ubutaka bwiza se ahubwo
hari ubutaka bwiza imvura yabonetse harera kabisa hegitari eshatu izuba ryaravuye nta kintu nabashije gukuramo ngira ngo nakweretse ko mu mirima hano twahinze amasaka duhinga ibigori kandi hari aho duhinga twegeranyije tugahinga bya kijyambere tugafata imbuto zitoranyijwe tugafata ifumbire ariko ubu ni ukuvuga ngo byose byumiye ku gasozi ni gutyo nta kintu twigeze dufata ngo tube twajya gusarura
baho se nta kintu cyavuyemo
nta kintu ubuntu bahingiye aho ngaho hasi urabona bahingiye hasi ni uguteganya ko bashobora gusubizamo indi mbuto ibishyimbo bagakomera n'ibigori
bahingiye hasi
urabona nk'ahariya hakurya hari aho ureba hariya ni isambu yanjye buriya ni ukuvuga ngo barimo nta kintu nasaruyemo n'uwo ndahingira hasi ntibitegereza n'amaso
ndabibona wari wahinzemo ikintu amasaka nawe
nahinzemo amasaka
ibi byo ndabona ari ibigori bateyemo ndabona biri kumera
ni ibigori ni ukuvuga ngo iyi ni isambu y'umuntu umwe ubwo yabashije guhinga aka ngaka hariya nawe akaba yabonye imbuto yakaba ateramo yahahinze naho agateramo indi mbuto
harimo n'amafumbire cyangwa mupfa guhinga
ubungubu kubera ko ubundi twajyaga duhinga gutyo tugashyiramo ifumbire ariko ubungubu nta fumbire twashyizemo wayigura iki se wararumbije udufaranga wari ufite watwikuyeho ukagura ifumbire ubungubu mbese ni ukuvuga ngo n'uwari wagejeje nk'uwahuje umurima akagura ifumbire ni ukuvuga ngo iki gihe agiye kureba muri banki kubabwira ko ikibazo kimeze niho na banki ikamwihanganira ntibashe kumwishyuza kugira ngo witegereze buriya hariya aho ureba ni umurima wari wahinzemo ibigori gusa nta kindi kintu kirimo ariko urabona ararumbije hose ni uko hateye
amapfa yino yarasanzwe se
ntabwo asanzwe twajyaga tweza igihe imvura yabaga yabonetse twajyaga tweza ariko kubera izuba ni ukuvuga ngo iyo izuba rivuye ni uku nguku ariko noneho sizo ya imwe indi tugategereza tukongera tugahinga ariko urabona ko zibaye sizo ebyiri zikurikirana niyo mpamvu ubona abantu bari gusuhuka bajya uganda bashakisha ukuntu babaho imvura itangiye kubura mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize 2015 2015 urabona ko twinjiye muri 16 ni ukuvuga ngo mbese ukwezi kwa gatatu ukwa cyenda aho hose izuba ryaravuye
turaho. Ubu watangiye guhinga ryari mama?
Tangiye mu kanya.
Radio Ijwi rya Amerika rero ikugezeho uri guhinga ahantu ubona ko hari hahinzemo ibigori. Warasaruye? Byagenze bite?
Byararumbye, nese uri kubona aribyo nakuyemo.
Byarumbye kubera iki?
Kubera izuba.
None ufashe iya mbere mu kongera guhinga, ufite icyizere kibwo kuzeza?
Abibyirwa n'iki niba nzeza, imvura niguma kugwa wenda nzeza.
None murarya mute, mubayeho mute?
Ubu rwose tubayeho nta kintu turi kurya, dutunzwe n'amaramu.
Amaramu ni iki?
Kurara ukabibona, ubundi ukaburara.
Uretse wenda kubona akantu k'akagorigori cyangwa se agashakashaka, iyo utereye amaso wagira ngo ni ahantu hashatse kumera nk'ubutayu. Amapfa yarateye abaturage, bamwe barasuhuka, ariko iyo bigeze kuri iyi ngingo, ubuyobozi bwegereye abaturage bwo ntibwifuza ko yavugwa atyo. Twahereye kuri Bwana Justin Habyara ushinzwe irangamimerere mu murenge wa Musheri.
Hari abagenda bafite bene wabo batuye hari hakurya, bakagenda bagiye kubaramutsa bakimuka mbere kwimuka. Ariko mu bisanzwe n'abaturage bake ba Musheri, kuko Musheri muri Nyagatare ni umurenge wera, ni umurenge uhingwa. Ibigori birera, amasaka arera, n'ubu imbuto zose muri Musheri zera, imyaka yose irera. Abo nibo bake dufite, hari imidugudu imwe n'imwe yashyira impumu, hariya mu Kagari ka Nyamiyonga, n'abantu ba Rugara mu Kagari ka Nyagatabire bake bagiye. Ariko cyane ibigenzi ukabireba, ni abantu bafite bene babo, basanga bene babo hariya hakurya, kuko u Rwanda n'Ubugande birapfakanye kandi biranaturanye, kandi Abanyarwanda n'Abagande baravukana.
Ni bangahe abo?
Bo hamaze kugenda ingo zigeze nk'eshanu hariya muri Rugarama, hariya muri Shyirimpumu, niho hagiye bavuze ingo 12. Ariko twaze gucukumbura, twazanye police station mu Musheri, police ya Nyagatare, ndetse na mayaraje, dusanga cyane cyane bimwe batwarwa na bene wabo basa n'abiyimutse, ariko nta nzara rwose iri mu murenge wa Musheri. Bo ni estimation biyeze, ntabwo mfite umubare exact, simwibutse neza.
Narimo vuze ngo ni abantu bagiye bimuka, ariko twagiye tubona amazu batubwira ko bavuyemo batayagurishije. Umuntu iyo yimutse ntashobora kugurisha, se bigaragaza ko yimutse?
Ni ukuvuga ngo hari abaturage bake batabashije gukora nk'uko bikwiriye, bakubiswe n'inzara, ni bakeya. Ni ukuvuga ngo sinanzivuga ngo birera byose ngo de, ariko icyo mubwiye ko 70% mu Musheri ifite umusaruro ukwiriye. Ni ukuvuga ngo abaturage bamwe namwe bagiye bagira iyo nzara, hari kubera impamvu bwite zibaturutseho. Twagerageje gucukumbura, dushasanga bamwe ni abakene, ahandi bamwe n'abimukira cyane, ntibagira isambu zo guhinga, ugasanga biterwa n'ibyo. Kuko abantu cyane bakunda kugenda gutyo, ni abantu babimukira bava mu tundi turere n'indi mirenge, bakaza hano Musheri kuko bahinga, bagira uko bahinga, inzara ikabakubita bakajya hariya Uganda. Ariko mu by'ukuri umuntu usanzwe Musheri ufite ubutaka uhinga, ntabwo yimutse abantu bakeya. Ikindi niba musanze amazu menshi akinze, murabona imvura yaguye, ni iyi ni season nziza, bitabiriye guhinga. Nanjye ubwanjye nari mfite inama, ntabwo bitabye kubera ko abaturage bagiye guhinga bamerewe neza, ikirere cyahindutse.
Uburyo uyu ushinzwe irangamimerere muri Musheri asobanura ikibazo ntiburi kure y'ubuyobozi bw'intara y'Iburasirazuba. Bwana Jean Marie Vianney Makombe ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'Iburasirazuba.
Ntabwo imirenge yose yahuye n'ikibazo. Muri Nyagatare hari imirenge myinshi yejeje, uretse nka wenda nka za Rwimiyaga, za Karangazi, aho ngaho nakubwiye ko hafatanye n'Akagera, ariko mu yindi mirenge barejeje. Bo nanjye nabisobanye mu binyamakuru ko hari abaturage ba baba barasuhutse, ariko si no gusuhuka. Intara y'Iburasirazuba ihana imbibi n'ibihugu bitatu: igihugu cya Uganda, igihugu cya Tanzania, igihugu cy'u Burundi. Kandi ibyo bihugu Abanyarwanda twese turagenderana. Byumvikana rero ko umuturage agiye guhaha muri Tanzania cyangwa se agiyanye inka kuko bafiteyo n'inzuri, akajyayo, wajya muri Uganda, n'ubundi dushinzwe guhahirana hagati yacu. Twumva rero ntabwo twabyita gusuhuka, ahubwo twavuga ko n'ubundi turi muri East African Community, Afurika y'Iburasirazuba. Twese uwo muryango tugomba gufatanya kugira ngo ibibazo by'abaturage bikemuke, abantu bahahirane, babeho neza.
Muravuga ko atari ugusuhuka, ariko iyo umuntu afashe gahunda yo kugenda ku buryo twe nk'abanyamakuru twarahageze, uragenda ugasanga habaye amatongo, ibyo tubyite ngo iki?
Zamwiri aho ngaho n'ahandi wenda kuri iyo mirenge ikora ku mupaka, birumvikana kandi nanjye ntabwo nahakanye ko batagiye mu bindi bihugu, mu bihugu duturanye, bagiye gushaka uburyo. Kuva na kera kandi umugabo ahahira urugo, ariko ntabwo bivuga ko bagiye mu bindi bihugu ashobora kuba abenshi bari mu gihugu hagati, ntago mvuga ko basohokeye mu gihugu imbere kuko iyo mvugo ndumva ntari buze kuyigendamo cyane, kuko ubusa sinshobora kuva aha ngaha nkajya gukora wenda mu majyaruguru nkajya gushakayo imibereho nkajya gucururizayo. N'undi we n'umuturage rero wundi nawe afite uburenganzira bwo kugira ahari imirimo akajyayo akayishaka kugira ngo ashobore gutunga umuryango.
None icyo kibazo cy'abantu yibasiwe n'inzara muri iyo mirenge mwavuze, ingamba ni izi?
Kwibasirwa n'inzara twavuze ko hari abaturage bahuye n'ikibazo bahuye n'ikibazo cy'izuba, barahinga noneho nta izuba riraza rituma imyaka itera, leta irabagoboka kugira ngo bakore imirimo y'amaboko, bagakora hari imishinga ibihari ya Food for Work. Iyo mishinga irafasha kugira ngo bashobore kubona iyo ushaka kurya ugomba no gukora, niba ugomba gukora rero icyo muri uwo mushinga uragenda ukora umushinga ufitiye abaturage akamaro, abantu bose akamaro, ariko nawe ubyungukiremo nk'umuntu ufite urugo kandi ushaka kwiteza imbere. Niyo mushinga, niyo mishinga rero irahari, n'ibyo biryo n'ubundi iyo bije ntago babibonera ubuntu, ahubwo hari ibyo twabahaye byo mu rwego rwo kubagoboka, ariko haza noneho yongeraho na wa mushinga ufite abaturage bose akamaro, yaba gukora umuhanda cyangwa se n'indi mishinga yindi yafasha kugira ngo twongere umusaruro.
Ministeri zitandukanye zirimo iyita ku biza, iy'ubutegetsi bw'igihugu, iy'inganda n'ubucuruzi ndetse n'iy'ubuhinzi n'ubworozi zishyize hamwe ngo zigerageze kubona igisubizo kuri aya mapfa. Bwana Tony Sanganira ni umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi.
Byagize ingaruka ku gihembwe hirya no hino mu gihugu, aho byagaragaye ko hari imvura nyinshi yabonetse cyane cyane mu bice by'amajyaruguru n'iburengerazuba, bigateza imyuzure ndetse abahinzi bamwe na bamwe bakagira ibibazo bakinatera. Ariko ahandi noneho imvura ntiyaboneka, ahubwo haba ikibazo cy'izuba rikomeye ku buryo hari n'imirenge imwe n'imwe mu ntara y'Iburasirazuba itarigeze ibona imvura na rimwe. Ibyo nabyo byatumye hari aho yagiye iboneka nyuma bagatera batinze, ariko hari n'aho batigeze batera kubera ko iyo mvura itabonetse. Mu mikoranire rero n'inzego ngira ngo twagiye tubikurikirana, ahagiye haba ibibazo nk'ibyo ngibyo ari imyuzure mu bice by'Iburengerazuba cyane cyane za Rutsiro n'ahandi, bigenda bigaragara byegerezwa inzego zitandukanye mu buryo dukorana na Midimar. Ibyo ngibyo byagiye bitangwaho za raporo, ndetse kugeza n'uyu munsi tukaba tugishaka uburyo twafasha abahuye n'ikibazo nk'icyo ngicyo. Iburasirazuba hari aho bagize ikibazo, ndetse bigaragara ko hari n'abantu bakeneye ibiribwa nk'uko dusanzwe tubigenza, kubera ko dufite ikigega kigoboka abahuye n'ibibazo nk'ibyo ngibyo. Hari toni zirenga 800 z'ibigori n'izirenga 500 z'ibishyimbo twagejeje mu mirenge imwe n'imwe mu bufatanye na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yaba yaragize ikibazo. Ibyo ngibyo ni ibintu bikomeza, kuko turabona nyine ingaruka z'imenagurukire y'ikirere zigenda zitarangira, ahubwo biranagaragara biranavugwa yuko mu gihe kiri imbere icyitwaga ko ari El Nino noneho kizaba irindi zina El Nina, bivuze ko noneho ahubwo ari izuba ryinshi ahari cyangwa se ubushyuhe bwinshi buzagaragara mu minsi iri imbere. Ariko ibyo ngibyo Minisiteri y'umutungo kamere nayo izagenda ikomeza kutugezaho amakuru uko bizajya bigenda.
Iki ni kiza Minisiteri yita ku biza yabwiye Ijwi rya Amerika ko kikiri ku rwego rwa gatatu, bisobanuye ko kitarasaba ko Leta y'u Rwanda yiyambaza amahanga mu kugikemura. Ni kiza kandi gica amarenga ko Leta y'u Rwanda isabwa ingamba zitajegajega ku mihindagurikire y'ibihe. Nshuti bakunzi badusangira ijambo, iyo uyu munsi tuyisoreje aha, dushimiye buri wese wagize uruhare muri iki kiganiro ndetse namwe mwarimu dukurikiye. Mushaka gutanga ibitekerezo urubuga rwacu rwa Facebook ni VOA Radio yacu, mwadusura kandi kuri wa3@radioyacu.voa.com ndetse mukatwandikira kuri email radio yacu @voanews.com. Mwari na Eric Bagirubusa naho butaha.
Turagushimiye Eric Bagirubusa n'abaturage b'Inyagatare mwaganiye. Naho butaha kandi uzajya no mu zindi ntara mutundi turere tw'u Rwanda urebe imibereho y'abaturage. Mwese abatwumvise ndabashimiye. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mugire ibihe byiza.